Okuva obuto bwange nakabanga sirina yamba nebaza mukama eyali ennaku yafuka essanyu eyali ennaku yafuka essanyu kyobolabanga musinza yesu eyali ennaku yafuka essanyu kyobolabanga musinza yesu eyali ennaku yafuka essanyu bannange eyali ennaku yafuka essanyu kyobolabanga musinza yesu yogera ku onoozi yamanya mukama munange nga sinazaalibwa era akisiisa obulamu bwange ne future yange yesu akitangaziza yamanya nga sinazaalibwa yanfuula mwana kasebo enze ndimuwaki katonda wange mundekeye zemuyimbire eyali ennaku yafuka essanyu kyobolabanga musinza yesu eyali ennaku yafuka essanyu kyobolabanga musinza yesu eyali ennaku yafuka essanyu bannange eyali ennaku yafuka essanyu kyobolabanga musinza yesu abaabakakka be mulaba baali badaga abasumba b'amaanyi b'olaba nabo baali basinda kale setaani yajooga yesu n'atuyamba kituufu yajooga akalenzi katujooga bro Aaron Beats nga katujooga naye yesu bwe yajja ebintu yabikyusa n'omukyala yamumba amutwala n'embageeka nawe kyekiseera wesige yesu anakuwumuza eyali ennaku yafuka essanyu kyobolabanga musinza yesu eyali ennaku yafuka essanyu bannange
webale obugalo kubirayetsa obugalo tukuzinira amazina wadiga emikono wakulu wakulu emikono wakulu wamanyi wamanyi tumuwa ekitiibwa bannange aleluya wamanyi buli ggwanga livunama limusinza wamanyi aleluya aleluya munnange